single. Sina mshiko, sina bingo. Sina mtoto, niko single mwenzenu.
Kama kuna mtoto
aku single,
just let me know, niko single.
Yes, I want somebody to love me. Yeah. Sina ni kama ntabaki hivi, mana hata mina penda vibaya tena sana.
I'm crazy.
Mwamieni atakai kuja kwamba.
I'm crazy.
Na siyo ni kama ntabadilika.
I'm crazy.
I'm crazy in love.
I'm crazy.
Oh yeah, oh yeah. Kuna mambo mengi wamenita mimi na sijali. Nishaitwa cheesy fresh na unakama niko busy na mengi. Sipendu mbea sana mimi sio mlevi, lakini penda nita kwa cheesy kinomana.
Sina ni kama ntabaki hivi,
mana hata minapenda vibaya tena sana.
I'm crazy.
Mwamieni atakai kuja kwamba.
I'm crazy.
Na siyo ni kama ntabadilika.
I'm crazy.
I'm crazy in love.
I'm crazy.
Oh yeah, oh yeah. Na 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 penda wasichana. Pombe, sigara naweza wacha, lakini wasichana, wasichana.